Republic.
Hey yeah, oh yeah, hey yeah, hey yeah.Kama macho tayari nimefumba, cha kumumunya naeza kitafuna. Kwenye pori akujengwi nyumba, wapangaji hatopatikana. Ngelikuwa mapenzi kwengine ngepata, nipoze kumoyo. Kama wewe siwezi mwingine kumpata, niuma mpaka nyayo. Ngelikuwa mapenzi kwengine ngepata, nipoze kumoyo. Kama wewe siwezi mwingine kumpata, niuma mpaka nyayo. No dreams come true, mouth out you. No dreams come true, mouth out you. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Mama love you. Mama want you. Mama love you. Mama want you. Mama love you. Mama want you. Siamini umeondoka umemwacha musical na mwanao Monica, dada Nema nae kashikwa na butwa. Mina kesha na gita. Mama love you, mama miss you, nifo tu nyumbani. Nobody can touch you, hold you, umerudi mchangani. Lipogusa wako moyo mapigo siyapati, ndo nikawekwa mtu kati. Nimebaki poyoyo siwezi harakati, maisha yangu magumashi. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Miss you mama, need you mama, miss you mama. Mama love you.